Exclusive from MalawiTalents.com.
Freaky beats.
Kulila kwampa, kulila kwampawe Misozi yao sipita padela dela ai Kuntende ndi kwantu, okuba nkuku bas Mabwana okuba dola azienda mwa ufulu bas Si onse antua ali oyipa Koma ena alipo chepa nkaza ama chita Kumuzi kulolela kutantu afeni njala Kutauni kunoti kungoponda ya jimanga Koti life isi ya ize musati kusise Tekudiki labe tsikulo mweziza sinte Ambuye mene muda lisa maiko enawa Chonde Malawi watu za mupitirire Maso tiri nao koma aisi tukwona Paka matiri nao koma aisi tutoka Kukululuka ndiye takululuka Koma mabala ndiwa akupweteka Ino
mungati tiza kala chonchi Bakali iti ya bale Anamulungu sanga kala kulira Masiku waonse ya moyo wao Analande ufumu kalelo Na umbeleka kwa wenera Nichani chinga mulake Apoye mulungu wa chilungamo Ndi wachikoni
Sukulu kufutika na yozaka zonse Komaso kufutika nchito uiwone Soka nanji sungwa na iwe usa kongole Abwana kuti akulemba funa akugone Kukole jikubwela kondima distinction Kupesa vepi ufuni kama connection Jepuka ole melale melelabe Nipo osa uka singo kuti kila bende Dikati no 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 We've been holding all this pain now for long 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 Tufutika lelo mawatili bo 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 Muye yekayo ati menyela nkondoyo Yeah 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 Maso tiri nao koma situ wona Paka matiri napo koma aisi tutoka Kukululuka ndiye takululuka Koma mabala ndio hakukweteka Inu
mungati tiza kala chonchi Bakali iti ya bale Anamulungu sanga kala kulira Masiku waonse ya moyo wao Analande ufumu kalelo Na umbeleka kwa wenera Nichani chinga mulake Apoye mulungu wa chilungamo Iwa chikondi
Chipanda makolo atu kutipe mpelela Ndipati pati tika na fikira Gati ena otikweza ya mboma tisisa Hakutiseka lelo maonza sisi mapoti sipe olunga maposa ena Zina latu mazoba ena wanaliponya kugahena Poti ndifa kugeto ama ticha moa Ama ticha jamba ama ticha guba koma ndikati no 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 I've been holding all this pain now for long 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 Tufutika lelo mawatili bobo Mwye yekayo ati menyela nkondoyo Maso tiri nao koma situ kona Paka matiri napo koma aisi tutoka Kukululuka ndiye takululuka Koma mabala ndiwa akupweteka
Inu mungati tiza kala chonchi Bakali iti ya bale Anamulungu sanga kala kulira Masiku waonse ya moyo wao Anamulungu sanga kala kulira Masiku waonse ya moyo wao Analande ufumu kalelo Na upeleka kwa wenera Nichani chinga mulake Ambuye mulungu wa chilungamo Ndi wa chikondi
Exclusive from MalawiTalents.com